ngase ungalobothi uqamba manga. Sammy till the break of dawn.